inkastoo adeegyada caafimaad degmada Waajid ee gobolka Bakool ay gaabis yihiin, isbitaalka guud ee degmadaasina uusan shaqaynaynin, haddana degmada waxaa ka howlgala xarun caafimaad oo ay maalgeliso hay-adda Greeda, taasoo aan ku filnayn baahida caafimaad ee degmada Waajid ka jirta. xarunta caafimaad ee Greeda degmada Waajid inta badan waxaa adeeg caafimaad ka hela haweenka iyo dhallaanka. maraan booqday xaruntaasi, waxaan kula kulmay haweeno iyo caruur badan oo caafimaad u soo doontay xarunta.
anoo magaca Eero Roodo Samaan Tamaash oo xaafad Galbeed u kooy oo daawaanka bay Greeda inagu xanuunsanahay daawiyo nala banka bay Tilaal imal malaatanka bay macnaha dan kooy barnaamijkeed iyadan faylahay sana gaar istirbo ma jarma dan kooy anaga badda daawil in si tan waliba leeray anagu ifisu ma malaato biskudiga lay biskudiga salakeen seeliye.
Faaduma Maxamed Isaaq waxay sheegtay in korcunucna ay dareemaysay maalmo ka horna la siiyey daawooyin, haatanna sababta xarunta caafimaad ay ugu soo laabatay ay tahay sidii ay u ogaan lahayd xaaladeeda caafimaad, daawooyin kalena ay u qaadan lahayd.
xiraabtag ma idahay aan ku adalgaaday in caafimaad xarun caafimaad taal hanka bahay daawo daawadeeda haytina daraadi ma dogaadadi walaa jirnaay daawadeedan eeda inaska mahadii hatana xiraabtangeeda han bahay maaliyaalka iyoonay aalku iyoonay dhahdiyo daawadaas aan ka banni xaruntis daawadan han bahay ma haytay korka ku dhirgaay korkan ku dhirgaay daraada daawada gaadadi daawadeeda eeda han iska mahadi ma in kooy han xaruntii kooy wargadii aan daraada kaarkii leesiya sheene oo baan sheene daawadi daraad ka faylahaadi in may faday hatana daaw ku faylahaatana leesiyo fadeeri.
howlwadeenada xarunta caafimaadka hay-adda Greeda ee degmada Waajid ayaa sheegay in haweenka iyo caruurta ay yihiin kuwa ugu nugul cudurrada, sidaasi darteed bukaanada ugu badan ee soo booqda xarunta ay yihiin caruur iyo haween. Nuur Xuseen Aadan Cabdiraxmaan oo ka mid ah madaxda xarunta caafimaadka hay-adda Greeda ee degmada Waajid ayaa ka hadlay.
adeegyadana gobadaana waliba kumada ahaa hatuna galanta ka hayna health and nutrition se madaxdada siinka warantii weli la jiray FSL child protection roosh hata health waliba ku wadne OBD under 5 ANC BNC delivery OTB waa waliba waxa ulaado oo nafaqo daran nafaqo daridiyo zaidata safirata TSFB waa ulaado oo waliba waxa normal ka ah oo waliba waxa safir dhan hayna laakiin saas ka dhajar waliba waxa marxaladii oo inay waliba waxa nafaqo darada ka dhajar ya waliba lamadas program la mudan ween afmaadkana iyo OBD go waliba insha OBD consultation oo dadweynaga waliba insha waliba oo dadweynaga lan ka tala galay iyo under 5 oo waliba insha ulad yar yar ay ku yaraa 50 sano dad waliba insha 50 sano ka jari ANC waliba lan fuliyay waliba insha dad maamoyinka waliba insha uureeyte uurkale BNC waliba goobdan waliba insha maamoyinka ulad waliba nuujiya sida lan goobde marka antaasu intii ku koobanyay.
Degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen, waxaana gaabis ah adeegyada bulshada degmadaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.